Jaha nari natanye Moni chiganza jira mfashe Jimura hondi nari jani hebe
Nari mboshe chane urambohora Nari naniwe urandura Nari chonje chane uranyondora Na undi birata atari wowe Dufitanye gahunda Ikyo wifuza kurige ukiranuka Yesu we reka ngushake Nari mboshye cyane urambohora Nari naniwe uranduhura Nari nshonje cyane uranyondora Nta wundi birata atari wowe Nari mboshye cyane urambohora Nari naniwe uranduhura Nari nshonje cyane uranyondora Nta wundi birata atari wowe
Buri munsi uko mbyutse mfata ibihe Ntashimira ko mwuka mfite Kuko ari wowe wawumpaye Kandi uri Imana nyiri impuhwe Buri munsi uko mbyutse mfata ibihe Ntashimira ko mwuka mfite Kuko ari wowe wawumpaye Kandi uri Imana nyiri impuhwe
Nari mboshye cyane urambohora Nari naniwe Nshonje cyane uranyondora Nta wundi birata atari wowe Dufitanye gahunda ziyukumura Icyo wifuza kurige ukiranuka Yesu we reka ngushake Nari mboshye cyane urambohora Nari naniwe Nshonje cyane uranyondora Nta wundi birata atari wowe Nari mboshye cyane